uyosebenza ey wentoka si yakwethu nyakaza impumelele thanda umuntu okhuthele uzophumelela ey mamela uzophumelela ey mamela
Hope is lost. Your mess is a cool as the wind.